iyadoo ugu dambeyntii la gaaray waqtiga doorashada madaxweyne ee dalka Mareykanka ayaa waxaa hadalhaynta ugu badnayd ay noqotay shaqsiyadda Donald Trump. Saasoo ay tahay arrimo waaweyn oo kale ayaa maskaxda cod bixiyaasha ka guuxaya. Arrimaha socdaalka ama dadka Mareykanka xadka ka soo gala iyo dhaqaalaha gaar ahaan sicir bararka maciishada ayaa ahaa waxyaalaha walaaca ugu weyn ku haya codbixiyaasha, iyadoo dhibaatooyinkaas oo dhan uu Trump mas-uuliyadda dusha ka saarayo madaxweyne ku-xigeenada la tartamaysa Kamala Harris, isagoo sidoo kale sheegay in maamulkeedu uu ku guuldaraystay inuu wax ka qabto arrimahaasi. Waxaad mararka qaarkood isdhahaysaa doorashada oo dhanba waxay ku saabsan tahay shaqsiyadda hal qof, gaar ahaan hal nin. Codbixiyaashu ma jecel yihiin haddaba Donald Trump, mise waxay u arkaan qof aan u cuntamayn? Laakiin doorashadu ma aha yaa aansan ama yaa dadku jecel yihiin ee waxaa jira oo kale arrimo waaweyn oo la isku hayo. Odaruurinno kala duwan ayaa muujinaya in arrimo kala duwan ay maskaxda codbixiyaasha ku jiraan. Waxaan halkan ku soo gudbinaynaa kuwa ugu muhiimsan. Arrinta ugu sarreysa, sida daraasado badan lagu ogaaday, waa arrimaha dhaqaalaha. Waxaa sidaan arrintan hore uga yiri la taliya sare oo la talin jiray madaxweynihii hore ee Bill Clinton, kelmaddan oo caan baxday:
It's the economy, stupid.
Dhaqaaluhu ma doqonba, ayuu yiri. Sicir bararka dalka Mareykanka ayaa hadda hoos u socdo oo sii yaraanaya, laakiin maciishada ayaa weli walaac weyn ku haysa dad badan. Donald Trump markasta oo uu fursad helo wuxuu ku eedeynayaa madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris arrimahaasi. Dhammaan dadka shaqeeya oo la tacaalaya wareerka sicir bararka Kamala, canshuur badan ayaanu ka jari doonaa ama ka yaraynaynaa. Canshuur yarayn kale ayaanu u samaynaynaa oo ay ka mid yihiin inaan la canshuurayn lacagaha tibka la yiraahdo oo la siiyo qofku matalan markuu makhaayad ka adeegayo. Canshuur lama saaray, ayuu yiri, qofka saacado dheeraada ama overtime sameeya. Waadna mudantiin, ayuu yiri Mr. Trump. Miss Harris ayaa dhankeeda difaacaysa sida maamulkeedu u maareeyay dhaqaalaha, iyadoo tilmaantay kobaca shaqooyinka ama kororka fursadaha shaqo oo sii kordhaya, shaqala'aanta oo aad u yar, iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulkeedu u fuliyey. Dadka dhaliilsan ayaa si sheegaya in fariimaheedu aysan sidii la rabay u galayn dhagaha codbixiyaasha la tacaalaya maciishada maalinlaha ah. Dhanka kalena waxaa jira arrin weyn oo ah dimuqraadiyadda dalka lafteeda. Tan ayay Miss Harris taageero ku heshaa, maadaama ninka ka soo horjeeda iyada waa Donald Trump uusan weliba aqbalin natiijadii doorashadii lasoo dhaafay ee 2020. Ololaheeda ayaa si joogtaa u soo qaata muuqaaladii rabshadihii caasimadda ka dhacay 6 Janaayo 2020, waxaana Miss Harris taageeray tiro badan oo madax sare ka ahaa xisbiga jamhuuriga ee Mr. Trump, iyadoo madaxdaasi hore ay sheegeen inay danaha dalka ka horumarinayaan tan xisbigooda.
Donald Trump lost the 2020 election.
Donald Trump waa looga adkaaday doorashadii 2020. Runta masiibada ah ee aan wajahayna doorashadan madaxweynaha Mareykankana waa inay jirto su'aal saxa oo ah in mid ka mid ah musharaxiinta uusan ixtiraamayn dastuurka Mareykanka oo uusan aqbalayn natiijada doorashada. Dhanka kalena Mr. Trump ayaa sii wada inuu ku soo jiito taageerayaashiisa inuu isagu yahay codka dadka dareemaya in la riixay, isagoo ku doodaya in doorashadii 2020 lagu shubtay. Wuxuuna ballan qaadayaa inuu ciribtirayo musuqmaasuqa, yarayn doona saameynta ay leeyihiin kooxaha danaha gaarka leh ee Washington ku sugan haddii isaga la doorto. Cod aruurin dhowaan la qaaday ayaa lagu ogaaday in uurka ama ilmaha haweentu ay iska soo ridaan ay arrin weyn u tahay codbixiyaasha, gaar ahaan haweenka dhalinta yar. Madaxweyne ku-xigeenada ayaa aad uga soo horjeeday xanibaado ay madaxda jamhuuriyiintu saareen arrintaasi abortionka la yiraahdo, oo ah in haweenku ilmaha iska soo tuuraan, inkastoo arrin aan aad looga hadlin maalmihii u dambeeyay ay ahayd.
Donald Trump is increasingly unstable.
Donald Trump marba marka ka sii dambaysa wuxuu noqonayaa qof aan deganayn oo waalan oo kale, oo aan cidna u joojin inuu awood aan xakamaysnayn uu helo. Wuxuu doonayaa inuu militariga ku dalbado muwaadiniin Maraykana. Wuxuu doonayaa inuu ka hor istaago in haweenku ay go'aan ka gaaraan jirkooda. Wuxuu doonayaa inuu khatar geliyo xuquuqda aasaasiga iyo xaqa qofku u leeyahay inuu codeeyo, xaqa qofku u leeyahay inuu ka ammaan helo xabad, inuu hawo nadiifa neefsado, inuu biyo nadiifa cabo, iyo inuu qofku qofku doono uu jeclaado. Taageerayaasha Trump gundhiga u ah ayaa ku amaana inuu saddex xaakin oo muxaafidiin mayal adag u magacaabay maxkamadda sare ee dalkaasi. Xaakimiintaas oo dhaliyay inay tuuraan xeerkii waqtiga dheer lagu soo dhaqmayay ee ilma iska tuurida ama abortionka ee loo bixiyey Roe v. Wade, kaasoo ilaalinayay muddo dheer xaqa haweentu u leedahay inay iyadu go'aan ka gaarto inay uurka iska soo rido iyo in kale. Go'aankan maxkamadda sare ayaa dhiirigelin badan siiyey taageerayaasha jamhuuriga oo rajaynaya inuu ugu yaraan xaakim kale oo dheeraada oo muxaafida uu ku biiriyo ama u magacaabo maxkamadda sare haddii uu Mr. Trump markaan mar labaad guuleysto. Dhanka kalena, dadka dhaliilsan Ms. Harris ayaa ku doodaya in inkastoo ay jiraan khatarta xuquuqda haweenku u leeyihiin jirkooda, balse ay ku guuldaraysatay inay samayso shuruuc arrimahaasi looga jawaabayo. Immigration ama dadka ka soo gala dalka Mareykanka dhanka xadka ayaa iyaduna ah arrin weyn oo la isku hayo. Inkastoo uu dhisay derbi 130 km oo u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, Mr. Trump ayaa u arka arrin uu cod ku helayo isagoo isticmaalaya kelmado adag oo rabsho iyo been ka buuxaan oo ka dhana dadka soo galootiga ee sharci darrada ku soo gala Mareykanka.
A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield,
magaalooyin badan ayaan doonayn inay arrintan immigration-ka arrimaha ama arrimaha socdaalka ka hadlaan sababtoo ah ceeb ayayba la tahay inay ka hadlaan. Magaalada Springfield ee gobolka Ohio waxay cunayaan oo ula jeeda dadka soo galootiga, waxay cunayaan eyda, waxay cunayaan mukulaalaha, waxay cunayaan xayawaanka guryaha lagu haysto ee dadku dhaqdaan. Senator Michael Bennett oo dimuqraatiga ka tirsan lagana soo doorto gobolka Colorado ayaa sheegay in Mr. Trump ay tahay inaan dib loo dooran marka la fiiriyo beenta uu sheegayo, gaar ahaan beenta uu ka sheegayo dadka soo galootiga ah.
Donald Trump has invited himself to Aurora to do what Donald Trump does best.
Donald Trump wuxuu isku casuumay oo tagay magaalada Aurora si uu u sameeyo waxa Trump uu ku fiican yahay oo ah inuu dhaleeceeyo dhibaateeyo dadka soo galootiga, inuu been ka sheego si uu dana siyaasadeed ugu gaaro. Dib uguma noqon karno jahawareerkiisii hore, ayuu yiri. Anigu sida ay ila tahay, beenta uu ka sheegayo Aurora, beenta uu ka sheegayo Colorado ayaa ah sabab ku filan inaan dib loo dooran ninkan, ayuu yiri senatorkaasi. Donald Trump ayaa sheegay in dad badan oo dalka laga tarxiilo ay tahay jawaabta dhibaatooyinka soo galootiga ee Mareykanka haysta.
We will begin the largest deportation operation in the history of the United States.
Waxaanu bilaabi doonaa howlgalka tarxiilka ugu ballaarnaa ee taariikhda dalka Mareykanka ka dhaca. Xadka waanu xiraynaa, waanu joojinaynaa duulaanka dadka sharci darrada ay dalkeenna ku soo galayaan, dhulkeenna waanu difaacaynaa, nalama qabsanaya, ayuu yiri, nalama qabsanaya, ayuu ku celiyey. Inkastoo Mr. Trump uu sii kordhinayo hadallada adag ee xinifta leh, Ms. Harris ayaa wajahaysa dhaliilo la xiriira sida maamulkeedu uu u maareeyey xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, oo ay ka mid tahay xeryaha qaxootiga lagu hayo oo buux dhaafay iyo dib u dhac ku yimid isbedelo la filayo in lagu sameeyo arrimaha immigration-ka. Labadan arrimood ayay aad isha ugu hayaan codbixiyaashu. Waxaa saxiisa leh arrimaha aysan codbixiyaashu mudnaanta siin sanadkan. Isbeddelka cimilada ayaan cidna soo qaadin, sidoo kale arrimaha dibadda ayaan aad looga doodin ololaha doorashada. Waana laba arrimood oo go'aanka codbixiyaashu ay saameyn weyn ku yeelan doonaan caalamka intiisa kale.